ne zu zepa modimo tebela le mo tepe akadu
Glory to Jesus. I come.